sanadkii dhammaadii waliba dalka ku qubday roobab wadidii daadad xoog badan iyo fatahaado aan lasoo saameyn ku weladii dadkii iyo deegaanka. deegaanada fatahaadii saameyntii waliba ku mid ahaa degmooyinka gobolka Bay, goobo sida Eedkeen saamey waliba ku mid ahaa dhammaan dhul beereedkii han waraabka iyo han roobka ka tiirsanaayeena. Gudoomiyaha dallada iskaashatada beeraleyda gobolka Bay, Cabdinuur Ibraahim Maxamed, waliba usoo ku hadalaya sida waqtigan usiya xaalka beeraha gobolka oo dhan. Gudoomiye Cabdinuur waliba usoo sheegay inta sanadkan iyo rajo weyn ku qabno inta dalag ka filan dadka usaha goha maadaama inta badan dhulka usoo burburiyey fatahaada.
Sanadkan beero roobki waraabka lamu beero aanan waraabu aanan roobu dhibku inka wiin walay ka dhiyayha magaalada Tambaydhow hatuunu roogna beerajo iyo buurha kaba iyo berdaala egasa dheera shishal duriin waana walayn doronaha anka doronaaytayha berdaala ibaydhow buur sadiidaysay marka beero haan roobka biyoogii markii la abuuray habahan bii daad ee mari bii fadheedan dalag hadii bii fadheedan gubide bakaarogii oo meel raayso misgeedii keedka hayti ka jartay niyana bii galan marka alxamdulillaah hatuma go dhibaato kale ma jarta deersi baata daba yaagada ka jar kulli hata hoola ay miyin dadkana gaboobiyin alxamdulillaah sayd ilaahay wali ku toogana ku kan hortaana intii ilaahay barwaaqan in gowaala ma hata wal dalag ala sheego koro oo hagu hay lewal xisaabta ma leero ma jiraan beero bay dhow hadeen kan ku warama boholan oo hata uu nafiidkan ay uu fadhiina bii oo wali shaanta ilaahay ugu beerogi garbidil raay oo beertan hata uu fadhiina ku bilaawdaas illa imma keenay illa ikruuruga walaagi beer la aragay zoonje fiyaali horta haagdi eelalkii duugdi motoradii ibir nagadan leema zeytuun anuuni geed mirood walba la aragayna qaadi marka eed iyo eeda meel raayis dibaato wiin indiirti beerleyta han bay dhow qudaarta saaras illa alana walila dalaa dhahayna roobki fatahaadi biyoogi raadki reebana ila tabalabaala daala dhahayan eelalkii oo dhoobo ku buysimaa qodahayan kanaaladii oo ku hirimaa meel raas furahayan maasha Allah dhalinyarada eed iyada meel raas aan dadaalahayan ilaahay subhanahu wa ta'ala meel raas iyo walin ku tuugay intii aan fududaayo garab jagala lan wilbba usii iska talalahay dadku oo qayliyaano heed hayaan nasiido iyo han guraayna ma a beer kasta lan milan si dilan ku basto leeri dhalinyaro ilaa ay taqriiban 300 amal ah ya ka shaqeeyahayd iyadoo shilin lan si aan lahayn tan kale waliin mahadnagay wasaaradda beero ee Koonfur Galbeed oo yana garab si hayta loorar la si oo meel raas isku dhikan meel raas miliyo oo kanaalada ku soo biyaan biyo isku dhikan la si wasaaraddaasi ay garab ku helaan maalan kale wal ku helaan madle wasaaraddan idan kama nagaana wasiirka iyo agaasimiga shaqaalada wasaaradda idan kama nagaana marka tan kale oo haan roobka yana kulligu simin lay bi dadkii fadheedi marka haan oo rajada leho ama wal yar ha ku bahel erawn haan meelo taage beero haan taage iyo walaawro markii roobkii heri dhulkii oo dadkii fadheedi dadku wali ka abuurdo galana sisin iyo qudaar yar yar oo qinta iyo ka abuurdo galan laakiin dalagii oo la filay isgeedi digirti galleyti gabaldayri looski walaagi dhon yantii nagadan wali waay wal rajamalle gukun hortaan hadii ilaahay nigeysi leey wali ilaahay ku tuugan inta fatahaad hanin ka nagana beeron aramang
dadku ku nool gobolka Bay wali bay nololiyo ka tirsan tan wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha sanadkii la dhaafay roobkii qowdiyo si eed ee saameen ku walati madama inta badan dhul beereedka dhibaato xog leh ku dirtii fatahaadii dhawaan ku dhidhi dalka.